Kaladosh is the best.
Swift, swift.
Pamene maona pimpo ni wanapotimpo. Ziva ziva ine vini vela. Pamene mavela chongo ni vena po nyimbo. Mafuna complicated ni funa simple. Tavai shiva awe. Tavai shiva efyo tumfana. Shiva e kumtwana, kawai Shiva e fiotumfana, kawai Shiva e kumtwana. Another man's trust, she's another man's treasure. Bali bagi ai neve onivesa, mabubu be. Siva matarako, baja uvi control. Mama kalako, paja uni tonto zamba. There's nothing I wouldn't do for you. Ninga kupasa moyo wanga ine. Pantu kwa ula iwe. Kwa ula iwe. Kwa ula iwe. Niwewe kanifuna mama. Siva ziva ine veni ona. Pamene maona pimpo ni wanapotimpo. Siva ziva ine vini vela. Pamene mavela chongo ni vena po nyimbo. Mafuna complicated ni funa simple. Tavai shiva awe. Tavai shiva efyo tumfana. Shiva e kumtwana. Tavai Shiva e fiotumfana. Tavai Shiva e kumtwana. Pamene maona pimpo ni wanapotimpo. Ziva ziva ine vini vela. Pamene mavela chongo ni vena po nyimbo. Mafuna complicated ni funa simple. Tavai shiva awe. Tavai shiva efyo tumfana. Shiva e kumtwana. Tavai Shiva e fiotumfana. Tavai Shiva e kumtwana.
Swift, swift.
Busy on it.
Busy on it.
Exclusive from Afrofy.com.